waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Dadka fiidnaamiiska ee australia ku nool ayaa waxa ay caan ku yihiin cuntooyin gaar u ah oo weliba aad u raqiisa, balse si gaar a idaacadda s b s oo baadhitaano ugu kuurgashay ayaa bannaanka soo dhigtay dulduleela badan oo dadka makhaayadahaasi iska leh ay cadaysteen inay kula dhaqmaan dadka ardaynimada ku yimaada ee shaqooyinka baahida ba'an u qaba una yimaada markay shaqooyinka rabaan. Bishii maaj ee na soo dhaaftay 2017 ayaa wariye ka socda warbaahinta s b s ayaa isagoo iska dhigaya qof shaqa raadisa waxa uu la kulmay mulkiilaha in ka badan 20 makhaayadood oo ku yaala magaalada melbourne gudaheeda. Wariyaha oo haystay kameerada qarsoon matalayana qof shaqa raadisa ayaa sheekadii dhex martay isaga iyo mulkiilaha ay sidan u dhacday.
I will keep your salary for 1 week. The salary this week will be paid next week in case you quit the job after some days.
Can I ask how much you will pay me, please?
No, don't ask about the wages. I don't hire you. Training $120 per day cash. Pay every week.
Mulkiilaha makhaayadda oo hadalka bilaabay waxa uu yidhi, hal toddobaad ayaan mushaaradaada haysanayaa. Mushaarkaaga toddobaadkan midka soo socda ayaa lagu siinayaa. Waxaaba dhici karta, buu yidhi, in maalmo kadib shaqada aad istaajiso. Shaqadoonihii oo warwariyaha warbaahinta s b s u shaqeeya ahaa waxa uu isaguna yidhi, fadlan ma ku weydiin karaa qiimaha aad mushaar ii siinayso? Mulkiilihii waxa ugu jawaabay, maya, ha i weydiinin waxa aan mushaar kuu siinayo, ama haddii kale shaqo kuma siinayo. Maalinkiina 120 ayaad iigu shaqayni, toddobaad kastana gacanta ayaan kaa siinayaa lacagtaada, waxaadna ii shaqaynaysaa, ayuu yidhi mulkiilihii 12 saacadood. Toddobada a m baad bilaabaysaa shaqada, ilaa 7 p m ayaadna wadaysaa, ayuu yidhi. Shaqadoonihii oo wariyaha wuxuu yidhi, laakiinse ninkii hadda ka hor aan u shaqayn jiray waxa uu isiin jiray $7 saacaddii. Mulkiilihii waxa uu yidhi isaga oo si qosola u hadlaya, ma $7 ayaan saacaddii siinayaa nin adeega ka ah makhaayad, lacagta intaa dhan ma ku siin karo, ayuu yidhi mulkiilihii. Ardada cusub ee fiidnaam ka yimaada waxa ay shaqooyin ka raadsadaan goobaha ganacsiga ee fiidnaamiisku ay iska leeyihiin, balse tiro badan oo ardadaasi ka mid a ayaa dhibaatooyin kala kulmay mulkiilayaasha shaqooyinka siiyaan, iyagoo si xun uga faa'iidaysanaya ardadaasi baahida ay u qabaan shaqooyinka si ay u maareeyaan noloshooda dalka Australia. Arday badan oo la hadashay warbaahinta s b s ayaa waxa ay sheegeen in shaqooyinka dadkaasi ay qabtaan mushaarka laga siiyo uu u dhexeeyo $8 ilaa $12 saacaddii, ayna jiraan weliba shaqooyin ka mushaar hooseeya kuwaas. Helen Nuhwin, kana mid ahaan jirtay ardada waxbarashada Australia u yimid, ayaa waxa ay tiri, shaqadii ugu horreysay ee muddo 3 toddobaada aan qabtay waxa aan ku shaqayn jiray $6 saacaddii, iyadoo oo sheegtay weliba in ay kala kulantay mulkiilihii meheraddaasi dhibaatooyin aad u badan oo xadguduba.
They said I was too young and that they felt sorry for me. So they hired me and paid me $35 a day during the training.
Waxa ay igu dhaheen waan ka xunnahay, waad yar tahay, iyaga oo aniga sida ay markaa u muuqdeen bay tiri ii naxariisanayay. Waa ay ishaqaalaysiiyeen, waxayna isiin jireen 35 maalintii muddadii aan tababaranayay. Aad ayaan u faraxsanaa, ayay tiri gabadhaasi, mana ogeyn in qiimaha ugu yar ee qofka Australia ku nool uu ku shaqeeya ay tahay $16 ilaa $17 saacaddii. Waxayna ii ballanqaadeen in haddii aan muddo dheer si fiican u shaqeeyo in ay ii kordhinayaan mushaarkayga. Kadibse bay tiri, waxa aan ogaaday in mulkiilaha meheraddaasi uu aniga iga dhigtay dheeldheel. Ardo badan oo dalka waxbarasho u timid, kuwaas oo warbaahinta s b s la soo xidhiidhay, ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin kuwaas oo kale ah ay kala kulmeen shaqooyinkii ay ka shaqayn jireen. Agi Van ahna gabar ardayada oo Vietnam ka soo jeeda oo dhigata jaamacadda Melbourne University ayaa waxa ay sheegtay xaaladihii aadka u adkaa ee ay soo marisay haweenay mulkiila oo iska lahayd makhaayad ku taala magaalada Melbourne. Waxa ayna tiri,
she treats me like an animal. I don't think it happened to me, and it happened with a lot of international students. I don't think I could become a victim.
Waxa ay ila dhaqantay sida dugaaga oo kale, bay tiri, mana filayo arrinkani in ay aniga keligay igu dhacday. Waxa ay ku dhacday, bay tiri, tira aad u badan oo ardada dibadda ka timaada ah. Ma filaynin intani ay iqabsanayso waa arrin ku danaysi ah. Wax xuquuqa ma lahayn, bay tiri, xataa markii aan aado musquusha ama suuliga waa ay igu daba jireen. Xataa ma lahayn, bay tiri, xuquuq aan ku cuno qadadayda. Markii aan ooyay waxa aan u sheegay, bay tiri, aabahay in aan go'aan aan habboonayn qaatay markii aan soo aaday magaalada Melbourne. Wax walba oo dhacana ma ahayn sawirkii aan ka haystay waddanka Australia, si gaara weliba magaalada Melbourne. Melbourne, bay tiri, waa mid ka mid a magaalooyinka ugu nolosha fiican dunida, balse tani waa ay dhacday, ayay tiri gabadhaasi. Dhigmiirashada lagula kacay ardada dibadda ka timaada waxa ay khatar ku haysaa ganacsiga nambarka labaad kaga jira waxyaabaha dalka Australia ay dibadda u beecgeyso ahna waxbarashada, taasoo hadda faa'iidada ka soo gasha Australia lagu qiyaasay inay gaadhayso 17 bilyan. Tirakoobyadii ugu dambeeyeen ee dhanka ardada dalka Australia wax ka barta waxa ay tusayaan in ka badan 460,000 oo arda ah ay dibadda Australia uga yimaadaan waxbarashana u soo doontaan. Ardadaasi waxaa ka mid a in ka badan 22,000 oo ka soo jeeda waddanka Vietnam, iyagoo ku jira nambarka weliba 4 ee dalka Australia dadka ardaynimada u yimaada ah, keliyana ay ka horreeyaan waddanka Shiinaha, India iyo waddanka Kuuriyada Koonfureed. 2015 ilaa 2016 qaybta ilaalada cadaaladda shaqada ayaa waxa ay eegid ku sameynaysay dacwooyin gaadhaya 2,000 oo dacwo, kuwaasoo ka yimid dadka fiisooyinka waddanka ku yimaada. In ka badan 95% waxa ay ahaayeen dad iyagu markaasi cabashooyin ka soo gudbiyey lacagaha la siinayay ee mushaar ahaan u qaadanayeen inay ahaayeen kuwa ka yar wixii ay xaq u lahaayeen. Afhayeenka dhanka eegidda cadaaladda shaqada ayaa sheegay in ay xog ka hayaan arrimaha dadka fiisooyinka ku soo gala waddanka Australia, iyaga oo dadkaasina ay ka mid yihiin dadka waxbarashada u yimaada, si gaarana culaysyo ay ugu haystaan arrimaha shaqada. Oktoobartiina dhaaftay 2016 ayaa dowladda Australia waxa ay samaysay hay-ad u xilsaaran dabagalka arrimaha shaqada dadka waddanka fiisooyinka ku soo gala ee dhibaatooyinku ay ka soo wajahaan shaqooyinka. Balse dadka dhibaatooyinkaasi ay ku dhaceen oo ay ka mid yihiin ardada waxbarashada u yimaada, si gaarana weliba ay uga mid ahayd gabadha iyadu ka soo shakaysay dhibaatooyinkii soo martay, Agi Van la yidhaahdo, ayaa waxa ay aad uga xun yihiin ilaa iyo haatan in dalka Australia dowladdiisu aynan si wax ku oola wax uga qabanin dhibaatooyinkaasi, iyaga oo ka dhursugaya in dowladdu ay kaalinteeda kaga aadan hawshaasi si wanaagsan uga soo baxdo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.